Kila siku nazidi kusonga takala fingumu na bidi shukuru. Mana lipo leo sio jana na sipo sema ntakwa kana kufuru. Rest in peace kwa wale wote atupasa kutubu kujiweka huru. Huu mziki najua ntatoka na size na zona wanipa na nuru. Moto mwingi sonite tanuru. Navoweza utasema miguru. Na wachapo tafikiri kaburu. Sajapunde sawezi futuru. Nishalipa matraka mia ya kwako na beba vijiji kazuru. Kama mziki ni somo na wezo nsisome na bado lazima faulu.
Trust no one, usijiamini. Unemtegemea ndiye na kupia chini. Hivo kwa makini wana wana pia pin. King ya short ni mitutu kama sini. Baros nyingi sako nini nisi wike. Wezi baro sako nini YDK. Una brag unaweza unapretend. Walowe songo mapaka uniite. Thick rapper tofu na makiki ya na uwa game. Sidiye copy him kato twenty go the same. Mtu anafanya anything apate fame. Mambo ya jab these niggas are like too lame, too lame. You niggas must feel shame. You claim to be the best, I don't see that. Say my bro just proud, just be rash. You be afraid cause the player with the cynical. Oh God, uswani nimepoa nina mambo mengi kichwani. Dunia safari na mimi msafiri, vikwazo ni vingi njiani. Msingi imani, usije ni judge kumana nazo siku hazifanani. Usije jitapa the best manige kumana wengine hatujulikani. Realize you can't go anywhere, you back you testing. I need to rest in, I keep investing to show. I don't care my flow keep flexing, it's like I'm vexing. My tone she's sexing, I drip on brick flare. I don't care who's real, who's not, as long as I'm in. So river keep shining, see my heart bite, you can never buy me. It will cost you if you don't sign me. Tell me, choose wisely. Last time they left me, ain't got shit. Spread the word I'm coming from this free. Lord, they be pleased. Mana sai kuwa kera kama haji.
Manara
najipaka na mkongo kama haji. Mapenzi mano utaishia kushtaki. Kwani upi hacha kula chips kwa mshikaki. Mtakupa kesho bana oh misaki. Nyavu natikisa nyuma sitobaki. Navojiachia mkoli haki. Zinguo na kuzinguo na vilago utapaki. Sina mazoea na kima. Mina simama wima cha msingi heshima. Hivo basi kaki mbunga na zima. Moto huwezi pimo shiki jeme mkulimo. Mwaka wangu nigga must be normal, need a baby jigga. T4L nigga wezi iga I'm bigger, pull the trigger. All my haters are dead gone. Better call me daddy when you get it. All I do is rap so sorry I ain't wrong. Better rain back, can't skip a kiddie song. Can't skip a trap song. Can't skip a trap song.
Huu ni mwaka wangu.
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 Yeah, yeah.
Huu ni mwaka wangu.
Yeah.